are dreaming. Right to the top is the way we are heading.
We don't fear.
Waka kukanisa.
We don't fear.
And all of our Babylon is in.
We don't fear.
Kakubacha.
We don't fear.
Watch all the way
up. We don't fear.
Waka kukanisa.
We don't fear.
And all of our Babylon is in.
We don't fear.
Kakubacha.
We don't fear.
Watch all the way up here. Isimbo mutonzi wanindanga nchiri pakanada bule sinde. Enyuka mudeke nyina kwala nigamani kumanga na senga na vila hii. Senja kuzange fe kukwala bie felo chinenye muka kukanisa. Ah, motana tulakubo kwala nigamani juzi vana nyumilwa. Kuna wakubazi hiti vana zigana kekubata watalefe afya. Motana denza kawo chikutisa watula kubafala kawo jesi bakua wakani kazinga limbo wakana kulemeza. Waka kukanisa.
We don't fear.
Ndala wa Babylon is in.
We don't fear.
Kakubacha.
We don't fear.
Wata lefe afia.
We don't fear.
Waka kukanisa.
We don't fear.
Ndala wa Babylon is in.
We don't fear.
Kakubacha.
We don't fear.
Wata lefe afia. Mwole mutu wali wakilewe kumanya. Waka kukaniso kareka wakule meza. Don't lose so focus on the chocolate. Keba sekeba gani kenenge wawala zofuna. Waka wango tunda maji. Wekola ni bidi mugamba wana kubona mbongu benzi. Nina wokola mugaraji. Wekola ni gamani mugamba you'll own the taxi. Don't dare miss put you down. You have to know you can be hero just right from zero. Trust God in everything you do and then apply the love de jango.
We don't fear.
Waka kukanisa.
We don't fear.
Ndala wa Babylon is in.
We don't fear.
Kakubacha.
We don't fear.
Wata lefe afia.
We don't fear.
Waka kukanisa.
We don't fear.
Ndala wa Babylon is in.
We don't fear.
Kakubacha.
We don't fear.
Wata lefe afia.
We don't fear.
Waka kukanisa.
We don't fear.
Ndala wa Babylon is in.
We don't fear.
Kakubacha.
We don't fear.
Wata lefe afia.